till I die. Baby Chimani, waiting my side. Mzuri ya dinani. I know you like Mumbai. Uko kama nyumbani. I can buy you ndai. Haifiki mwakani. Tena ujui poda. Wala upaki maskara. Shepu nyuma kigoda. Sauti kama ya stara. Una lipsi nye mama. Utole muja de mi vida. Kino cha kufaa kanga. Macho kama umenyonya wida. Oh baby. Girl, I want to see.
Asa kokoro baby,
asa kokoro ko,
kokoro
anfinye kwanda,
asa kokoro ko, kokoro
asa kokoro baby,
asa kokoro ko,
kokoro
napenda, Diana, sister Diana, Alima, sisi Alima, una pigo za kiredi gaga, nyuma laini kama baga, zigo la kuvunja chaga. Kifaranga gimetaga kwanza mwasi matata navyo sakata yuno taranta mavikarata jini makata avoni kamata pichwa nangata soka samata
hey, hey, hey. Mashowa ni kuwake tafarani hey, hey. Love you ni sasa mbuwa kama mbuwa unadani
yeah, yeah, yeah.
Girl I want to see.
Asa kokoro baby,
asa kokoro
kokoro
anfinye kwanda,
asa kokoro kokoro
asa kokoro baby,
asa kokoro
kokoro
napenda
mtoto anapigo za tetere usombe kichuma matembere bize na ngata kangetere chumba ni singeli segere rupu
de mashowa ni kuke tafarani love you ni sasa mua kama nguo unadani.
Yaba!
Anadodo Dodo Anadodo Dodo Anadodo.
Mashetani amepanda kiti kabunja manyanga. Mgonjwa na tibu mganga. Anadodoka
Anadodo.
Mwenye nyumba kapanga. Koringo limekuwa vanga. Maiti kavuli wa sanda.
Anadodo.
Hawatoeza.